radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi byizweho nange Veniste nshimiye imana mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu mwese ndabakiriye ariko by'umwihariko ndakira Marie Claire Kibukayire arangisha abavandimwe hashize hafi imyaka 50 batandukanye abana baba Mitisi Raphael na Husso babyawe na Martin Mukankunzi kubagabo babiri batandukanye Camperi na Husso bakoraga muri zari irubona Marie Claire Kibukayire atuye muri leta z'ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona
nukuri ukindanye muri iki kiganiro niteka mbaze mbashime ko munyakiriye muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banjye nabuze
mwaburanye ryari mwaburaniye he
umva aho bavandimwe ni babyara banjye twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970 muri icyo gihe twari abana ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze nyina Martha Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye akaba yari yarashatwe n'umuzungu witwa Husso ntabasha kwibuka irindi zina rye ariko mbere y'uko amushaka yari afite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Lancombre uwo Raphael rero niwe twanganaga nko mu myaka ntekereje murumuna we niwe wari Husso noneho papa wa Husso yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils ariko atari gutware Raphael byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopté mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo icyo gihe wa mwadopse yari madame de Restange Madame de Restange uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi ariko niwe wamwadopse kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko ngewe rero mu kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi kubaza abantu benshi nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu ikiganiro cyiza ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya ni umunezero udasanzwe kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukreya ikiganiro nk'iki ni ukuri Imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu
urakoze cyane ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya
nta kibazo
aba bana babyawe na Marita
Mukankusi
kugira ngo ise wabo agende yongera garuka twari Husso ariko Raphael asigare byatewe n'iki
mukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo kandi iby'imiryango ntago wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokiye kumwadopta we ubwe ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we nyuma Mart aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane kubona ko yabaye deranje mu mutwe ku buryo nta trace twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi kugeza ubu ku buryo Mart yarinza agwa muri genocide ntabwo ngewe ku mutima wanjye nakomeje kumva ko na mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wigeze atekereza kubaza aba bana no kubashakira
ndashaka kwibanda cyane kuri Raphael bajya kumutanga mujya kumuta wari ukiri muto ntago ubizi ariko kugira ngo bamutange abe adopte. Yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari.
Mu byukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore wakaka gato. Ntabwo Martha Bukankosi yigeze agi burayi n'umugabo we ruso wagiye iburayi. Martha sigara iwacu mu rugo, iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi.
Yego.
Aho bitaga mu Nzove mu muhanda. Tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marthe na ruso bonyine. No muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara akamutwara. Habo n'umwana n'ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe nuko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka.
Birumvikana barukiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bufunguzo ruri mufungurira imiryango myinshi. Aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Martha Mukankosi.
Yego.
Papa wabo yari umwe?
No, ntabwo papa wabo yaratandukanye.
Papa wabo yaratandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asiga undi.
Yego.
Nuvuga yuko Martha yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu.
Yego.
Noneho rero uwabyaye Rafaeli izina ryo rarize?
Uwabyaye Rafael ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose.
Ku ruhande rwa se ntabwo muzi.
Ariko nshobora gusubira inyuma nkaza ari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo information naza zibaza nkazibabwira.
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi?
Nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marthe wagarutse ari umurwayi yararwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yarataye rwose umutwe ntabwo numvise n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka ntase agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturukaye
kuri ntago mbyibuka neza. Ibyabyo byose yaragarutse ntago sinigeze numubabwira ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport. Namubonye mu rugo yagarutse.
Yego. Uyu mwana Rafael mumuha Madame de Restange binyuze kuri Padre de Pierre nzi neza. Uribuka umwaka icyo gihe byabereye?
Nukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 aho ngaho.
Niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira?
Nukuri icyo nababwira ko mbahobeye cyane. Mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nuko nigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizerewe cyane kubabona.
Tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu bametis bashaka imiryango yabo wasanga Rafael na Ruso nabo babashaka bataze aho bashakira ngaho rero Marie Claire akibukayire ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri nanjye ndabikwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu. Nukuri imigisha yose Imana ikumpere. Ndagushimiye.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
umwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu witwaga Muhire wari ufite imyaka 4 yisanze mu kigo cy'imfubyi mu Bugesera niho yabatirijwe yitwa Jacques n'umwana utazi inkomoko ye Jacques Muhire atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange umudugudu wa Kiruhura
cyifuzo cyanjye ni mucyagura n'umuryango wanjye uko nje twatandukanye n'umwana nibonye ndi muri Ruferina nibona bampamagara Muhire Jacques ariko Jacques baya tubatije mbize ko twayitiwe muri Ruferina nahageze nitwa Muhire batubatije Jacques
none se wageze muri Ruferina ufite imyaka ingahe
nageze muri Ruferina mfite imyaka 4 nibyo mbona ku ifishe yanjye ya Ruferina
wahageze uturutse he
ha karere kariho kuko file mfite yanditseho Muhire Jacques imyaka 4 uri muri Ruferina gusa nta kindi kintu kiriho cy'akarere n'abanaturutsemo cyangwa umurenge
iyo Ruferina wagiyemo yari herereye he
herereye mu mujyi wa Nyamata ahari muri Kanzenze
none se ubwo niba waragiye muri Ruferina y'i Nyamata nta gutekereza ko ushobora kuba ukomoka aho ngaho mu Bugesera
ibyo twabitekerezaho ariko noneho iyo fishi niho ko bashakishije bakabura umuryango aho ngo muri Bugesera kuko hari abantu badushakiraga ariko banditseho ko bashatse bakabura umuryango wacu dukomokamo
Muhire impamvu mbikubwira nuko
yego
hari umwana nkawe wowe ari umukobwa yaje hano mu kiganiro gasoro kaburaga ambwira ko ashaka ababyeyi be yambwiye ko batandukaniye hirya aho ngaho nimba ari kuruhuha harahari kuruhuha
harahari mu karere ka Bugesera kuko n'ubundi ngo abana bazanwaga muri Nyamata aho ngaho abenshi bahaga batutse muri Rusenya bari bashyize kuruhuha ariko bagashaka kwagira nabi barahabakura babazana Nyamata kwa Mingeti kuko ariho hari umutekano
yego
bazanwa n'inkotanyi
uwo mwana rero yambwiye ko ari watandukaniye na nyina nza kushakisha nyina ndamubona n'umwana ari aho ngaho i Nyamata nsanga na nyina nawe atuye aho ngaho i Nyamata bahuriraga mu isoko bataziranye kandi ari umwana na nyina nawe rero ushobora kuba ufite ababyeyi aho ngaho mu Bugesera wumve rero yuko ugereranyije ushakishije wasanga ko abana abari kuruhuha bazanwa aho ngaho i Nyamata ariko nabo ntibari bavuye kure barabana bavuye mu Bugesera bahunga n'ababyeyi
yego
umubyeyi uri butwumve hano mu kiganiro gasaro kaburaga azi ko yabuze umwana w'imyaka 4 muri 94 witwaga Muhire azagusanga aho ngaho i Nyamata ngaho mbwira wagiye izina ryawe urizi uze kwitwa Muhire none se papa wawe wari umuzi
ntabwo nari umuzi
mama wawe se wari umuzi
ntago nari umuzi
hari abavandimwe se wagiraga
ntago mbizi kuko urumva muri iyo myaka 4 niba nari njye njyenyine cyangwa se abandi bankurikira ntago nabimenye
iyo wabaga muri mu rugo ntago wabonaga hari mukuru wawe cyangwa se mushiki wawe wabonaga uri wenyine n'ababyeyi
nabonaga njye gusa icyo nibuka gato ndi muri Ruferina rero barukuru bafashaga itaga nk'abana bakabashyira ahantu hamwe ku gitanda ari babiri ndibuka ko hari umwana twabanaga ajya gukunda kumbwira ngo mama azaza dusange hano uwo mukobwa sinzi uko yavuye muri Ruferina ngo bamwado butagende sinzi ngo yahereye he gusa ajya gukunda kumbwira mama azaza dusange hano bamwitaga Chantali kari akana k'abakobwa bita Chantali ako sinamenya ngo karenge he kasohotse gata Ruferina ntabwo mbizi pe
ku buryo utekereza ko ari gashiki kawe
atekereza ko afite ukuntu yaba nzi urumva twahuriye muri Ruferina bagahora mbwira ngo mama azadusanga nibaza rero urumva we ashobora kuba yarandutaga ntabwo nari mbizi
ariko yavuga mama se ukumva ari mama we cyangwa mama wanyu
nyine njavugaga mamuko nta numva kubwo azaza kadutora mama nyine
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
hashize imyaka 30 mukanyirigira Annonciata yatandukanye n'umwana w'umukobwa Cecile Ntakababaza warufite imyaka 7 yaburiye muri Kongo aho yari yahungiye yari mu nkambi ya Mugunga mukanyirigira atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gasabo akagari ka Karuruma umudugudu wa Nyagasozi
kinzanye mu kiganiro no gushakisha umuvandimwe wanje twabuze yitwa Ntakababaza Cecile
Ntakababaza Cecile mwatandukaniye muri Kongo
nokuvuga ngo bo bari batuye hano mu gatata ari kumwe mbese iwacu hari aha ngaha ariko nge nari ntuye igikondo ntabwo twahungiye hamwe nge nahungiye Bukavu noneho mama rero yari ari kumwe n'abo bana babiri bahungiye igatare
nose uyu Cecile Ntakababaza muvindimwe
eh ni umuhererezi tuvindimwe
n'umuhererezi wanyu wewe wahungiye Ibukavu wahungira kuri Goma
nyene bo baciye mu nzira gitarama barakomeza na za nkoto kandi baciye ntago mpazi bahinguka aho ngaho igatare
hanyuma se abandi bari kumwe bo baratashyewe arasigara
no kuvuga ngo bagezeyo mama wabo ahita apfa
oh komeye
apfuye basigarana n'abaturanyi noneho umusaza we bari bari kumwe ntabwo ngo yarahari ni kwakunda abantu baba bari kumwe akajya gushakisha nunda agasiga hanyuma rero musaza we kubera bahise baba mu nkambi bakanyanyagira yaciye ukwe nunda cukwe bahita baburana ubwo ngubwo ntibongera kubonana bigezeze rero muri 97 musaza we waraza undi birangira tutamubonye ariko abantu imugunga batubwiraga ko bahamubonye ariko birangira ataje
babahaye amakuru bababwira ko bamubonye bababwiraga kuba mubonye akiri mu nkambi cyangwa se ari mu mashyamba rurongotana bababwiraga kuba mubonye he
batubwiye ko bari mu Gunga nyine barimo baza bamwe bambuka baza ku Gisenyi nyine baza mu Rwanda ariko we imugunga ngo ntiyaharenze sinzi rero ubwo ahandi yahisaje
mbese muri 94 ugereranije Cecile yari afite imyaka ingahe
Cecile yavutse muri 80
wambwiye yuko mama we yitabye Imana ari muri Kongo papa we nawe yashoboye kuhagera cyangwa se ntabwo ariho
papa yapfuye muri 90 kuri 25 zo kwa 12
komeda kuva musaza we yataha nta wundi muntu wongeye kubaha amakuru yaho yaba yararabutswe Cecile Ntakababaza
nta muntu wongeye kuduha amakuru ubwo nge natangiye ku hari ahantu batubwiraga hakurya ya Tegisirwa niba ari Kakiru bavuze ko hari abana mbese bagiye baburana n'ababyeyi nagiyeyo mpageze babwira ko ntawe nta mbese ngo iryo zina rye ntabyo bafitemo ndataha tongera njya mu Kiyovu kuri TSL naho ndandika nanditse nabwo kuba ruzanzaniye izina rya papa ariko inzanira izina ritariwe ubwo rero numva biranyobeye ukundi kuntu nabikora ndagira ariko nyuma nakomeza kumva aka gasaro ka uraga ariko kugira ngo mbashe kubafatisha nabyo bikangora nyuma cyatumye tukomeza kubikurikirana twaje kwaka inimero z'abagira ubusa ngo adufashe nyine niwe wadufashe kugira ngo tubashe kukubona
nakoze cyane kuza mu kiganiro gasaro ka uraga iyo mushatse mba mpari nkabakira kugira ngo tuganire dufatanye dushake abo bana mwabuze abo bavandimwe mwabuze agasoro kaburaga nicyo kabera ko none mbwira uyu muvandimwe wawe Cecile Ntakababaza niba kumva muri kano kanya mubwira amakuru yo mu rugo mubwira amakuru ko byifashe mubwira ijambo rikuri ku mutima wumva ushaka kumubwira
muvandimwe wanjye rero ikintu namubwira rwose abaye ariho cyangwa akabanyumva nakoresheje uko nshoboye ndamushakisha rwose turamukeneye adufashe rwose akatwumva yatwibwira hari kuko turamukeneye cyane kuko mutekerezaho byinshi ntago byigeze rimpa mahoro rwose nubwo mbandanga nubwo ngira gute ariko muramutekereza igihe cyose imana idufashije akaboneka rwose byaba ari byiza ndahari ndi mukuru we na musaza barahari abavindimwe na mama bose barahari ubwo urumva ko tugihari mbese aje yaza yisanga
urakoze cyane Anonsiyata Mukanyirigira ushakisha umuvandimwe we Cecile ntakababaza ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe ndabifurije Imana ibahe umugisha murakoze
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 igihe abanyarwanda benshi bahungaga intambara bava muri commune Kivumo mu cyahoze ari prefecture ya Kibuye bagana muri Zaire umugabo yanze guhunga yitwa Anicet Bazimaziki yarafite umuhungu w'imfura imyaka 20 Wenceslas Nshimye Umukiza wiyemeza guhunga batandukana batyo umubyeyi we Anicet Bazimaziki aramushaka tuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Nyange akagari ka Muganyana umudugudu wa Karambo
n'umwana wanjye w'imfura witwa Nshimye Umukiza wenze Silasi twatandukaniye ku Kibuye hafi ku Kivu
mwatandukanye mujya he
twarahungaga duhunga intambara y'1994
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane mwari mujyanye wowe urasigara byagenze gute
twari kumwe ariko umugore yarasigaye twaranyuranye turwaho yanyuze ariko uwo mwana aza kuhamenya none ndavuga nti jewe ntabwo nzahunga uzashaka kugenda zigende atuje ati nanjye kuzatubuza ati none zigende bwakeye agenda nanjye busa no kurebanye naho yarahari ubwo mvuye mbagiraho na musize mbandi twari kumwe bati yagiye
bakubwira ko yagiye he
ngo yakomeje yo muri Zaire
kuva muri 1994 kugeza ubu nta makuru ye uzi namba
amakuru ye nigeze kumenya nayumvaga mu buryo budafututse bavuga ngo ari muri Congo Brazzaville
yego
noneho nza kwibonera umuntu w'umudamu ari hafi wanjye aje kureba umukwe kuko umukwe we umugore we niwe mudugudu wacu
yego
ubwo tuba duhagaze haruguru iwanjye mbere kuko umuhanda prize ambwira ngo umuhungu wanjye yaramubonye bageze tingi tingi mbese ntibarunzi tuzoreza ntibakoranye ambwira musaza we twakoranye mu gisirikare ngo bageze yaramubonye aho tingi tingi yaramubaza bamubwira amazina ye
yego
amubaza se na nyina babavuga noneho negisoje barabakuba babagarura warabacika uwo mwana wanjye bo abandi bagaruka n'indege we rero yakomeje ngo agenda ajya muri Angola
yakomeje agenda ajya muri Angola
akomeza ngo akomeza abacitse ajya muri Angola
none se kuva yagira muri Angola hari uwo wigeze ubona hari umuntu wigeze uhura nawe ngo umubaze amakuru hari kanunu kaho yabaherere wamenye aho yaba ari muri Angola
ntayo uretse uwo muhungu uretse uwo mugabo mubwire mbese nibwo abantu bavuga ko yaba ari Congo Brazzaville ati ntabwo ari mu nzego yari muri Angola yagiye mu nzego yerekeza muri Angola
none Nshimye Umukiza mutandukana muri 1994 yari afite nk'imyaka ingahe
20 yararangije sarayi
niwe mfura yawe
yavutse muri 1974
barumuna be n'abashiki be bose baraho ngaho mu Rwanda
bose n'uwo babyaye nyuma uko aseze nyina atwite ndahuru yamubwiye ku itariki ya 9 z'ukwa 1994 araho urumva afite imyaka 30
yego none Wenceslas Nshimye Umukiza ni iki cyatumye agusiga wakagenda kandi waramubwira guti si impunga ndaguma hano yarazi ko nyina ari mu Rwanda bashikibe n'abarumunabe bahari ni iki wumva cyatumye agenda yagiye gusa kubera yabaye urukurikira izindi None nyuma y'imyaka 30 ishize utabona imfura yawe uje mu kiganiro agasaro kaburaga uti mumfashe ndamushaka ubu ngubu ni umugabo uw'imyaka 50 arakuze niki kintu ushaka kumubwira niba kumva muri kano kanya
numva natekanye nkavuga nwa mwana wanje nkabona ibyo aranakuze yabaye umugabo niba ariho afite umugore n'abana nifuza ko yakwenda kurahuze cyangwa se eseri bakamuzana bakamugeza nuko nta kibazo cyane mureba
uretse uyu nguyu Wenceslas Nshimye Umukiza nta wundi muntu ukuri ku mutima uvuga uti ndi mu kiganiro agasaro kaburaga nyaboneka nimumfashe mubone nta hari abantu babuze abantu benshi mu bihe u Rwanda rwagiye runyuramo wowe nta wundi muntu muze nta wundi muntu ufite uvuga uti nyaboneka mfasha nawe umushakire
namufite wa mukuru wanje yarashaje we n'umugore Nababara nawe ari umusirikare yapfuye muri 83 umugore apfa muri 84 uwo mwana rero ba yabanaga na bashyitsi be na mukuru we babaga i Kigali bacuruje intambara itari ubwo baraza turabonana bari muri segiteri gasete komine Kivumu
uwo mwana uvuga ninde
yitwa Mujyarugamba Fideli
Mujyarugamba Fideli papa we yitwaga nde
Mujyarugamba Kazimir
naho mama we
Mukarugomwa Mukarugomwa Sezari
hanyuma se uwo mwana w'umuhungu yagiye ajya hehe
uwo mwana mu kugenda bo bahubaza nyine wacu bahuriye kuri paruwasi ya Nyange
yego
banyota gihe aba yarazazana umugore wa mukuru we n'abana baje mu kamodoka ka yarafite kahiri dushini kora pakiyemo ibyo ashoboye mukuru w'abantu ahari wambwira ko yari yaragiye muri Kenya kurahura aje rero ubwo tuza kongera guhura nawe ava muri Kenya yanyuze muri Zaire kuko ari mu modoka y'ivatiri ifite purake za Zaire mubwira yuko atakomeza ngushakira kandi ari kubona n'inzira idari Kigali kuko amasasi yose yari yahatangiriye abari bose barashe ndamubwira ntagira waza nti murumuna we yaraje yazanye n'umugore n'abana ati yararaza cyane ati yo ati ko tuyigisha umwana imodoka ni bibi ubwo rero bose duherukana icyo gihe mu kugenda kwabo rero naje kumva bakajya bambwira ngo banyuze Dubai hanyuma we uwo mwana Fideli we twaje kuvugana
mwavuganye ari hehe
wavuganye ari mu Bufaransa
uza aho ari rero
yatumye umuntu ngo naza nshake ashake umuryango wabo wasigaye noneho mu muryango wacu ubu ni cyo uriho mukuru noneho umwana aje tuvuganye umuntu nimwibariza aho ari ambwira ko ari mu Bufaransa bo mubaza sinamubajije umujyi arimo mubaza mukuru we ko bari kumwambwira ngo nta uhari ari muwe mujyi nabo akaba muwe mujyi kandi ngo akunda kujya kurangura ibintu mu Bubiligi ati ntaba ari hamwe noneho icyo twavuganye kinambabaje yankize mba namuhamagaye kuko yaravuze ngo nibampe nomero ze nanjye zanjye nzibazohereze cyose rero iyo bazimuhaba yaranyihamagariye n'inzu ye bazimuhamba naramuhamagaye
none Mujyarugamba niba ari mu Bufaransa arakumva kandi ntabwo bizatinda kugira ngo atunyure hano mu gasaro kaburaga tumuhe nimero yawe niba akumva niba akumva muri kano kanya ufite umunota umwe mubwira ikintu wumva kikuri ku mutima ushaka kumubwira
ushaka kumumenyesha ko ndaho nkende kujya numva makuru yabo menye uko baraho umutima wanjye watekanye
Anisette Bazimaziki
yego
ndagushimye cyane kwa waje mu kiganiro agasoro kaburaga ushakisha abana bawe haruwo Fidel Mujyarugamba hari ni fura ya Wenceslas Nshimye Umukiza abo bose ari Wenceslas ushobora kuba ari murangora ari na Fidel Mujyarugamba ushobora kuba ari mu Faransa abo bose niba bumva ikiganiro gasaro kaburaga bazatunyera ho vuba kugira ngo tubahuze ngaho ndasaba imana kugira ngo igukomeze kongerere indi myaka myinshi wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkifurije amahoro y'Imana
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wichi kimeje
Shaka gasaro kawe muzakabona
Shaka gasaro kawe muzakabona
Inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ni umwana w'umukobwa wari warahungiye muri Zaire afite imyaka 7 ari kumwe n'ababyeyi n'abavandimwe be Umuhoza Marie Chantal yaguye mu ruzi rwa Kongo aruhorwa n'umugiraneza wamushyize ku nkombire ba mu burasirazuba uko iyo nyenyeri y'izuba irashe bakaba ariyo bareba baganira Rwanda Umuhoza Marie Chantal arashakisha amakuru y'ababyeyi be n'abasaza be babiri bashubuye kwambuka bagakomeza bagana mu burengerazuba tuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe akagari ka Ruli umudugudu wa Karama
Ikintu kinzanye mu kiganiro nabuze ababyeyi babura mu mwaka w'1996 mu kwezi kwa 12 nibwo twaburanye nari umwana muto cyane kuko imyaka 35 nyine nari umwana nuko nagize amahirwe nkatoragurwa n'abagiraneza bakanshyikiriza Seyiseri Seyiseri ikanshyira muri Croix Rouge nuko ubwo nyine byabaye ngombwa ko Croix Rouge irangisha ko mu miryango y'iwacu hari abasigaye nsanga barahari nuko mbasha kubona imiryango ariko nkaba nyine muri icyo gihe nabuze ababyeyi data yitwaga Gahinda Juvenali na mama akitwa Munganyi Ntago Danse nari mfite abasaza banjye batatu umutoya we yaguye aho nabureye ababyeyi banjye
mbwira ujya gutandukana n'ababyeyi wawe mwatandukaniye he
twatandukaniye ahantu muri Warikare ahari ku ruzi rwa Fleuve Congo nyine kubera ko hari mu ishyamba barebaga aho izuba rirasira kugira ngo tumenye icyerekezo cy'u Rwanda nuko ubwo njyewe nyine n'iryo shyamba ku urwo ruzi nge naruguyemo nuko banyambutsa uwandohoye yanyambukije anaga hakurya y'uruzi ubwo aho ngaho niho mperukira ababyeyi banjye
akundaze hakurya y'uruzi yakundaze ku ruhande rugana i Rwanda cyangwa se yakundaze ku ruhande rugana hirya
ku ruhande nyine rwerekera iburasirazuba iburasirazuba bavuga ko ariho mu Rwanda ubwo twaza atireba kuzuba kuko twari mu mashyamba tutazi icyerekezo
mukareba aho izuba rirasira mukavuga muti hariya niho iwacu niho izuba rituruka
bavuga ko izuba ngo ryarasiraga mu ruhande ruherera mu Rwanda uko twari muri Warikare nyine mu ishyamba rya Warikare ubwo rero aho ngaho niho twaburaniye
Marie Chantal mbwira tugeze aho ngaho ku ruzi rwa Congo ababyeyi bawe bombi mwari mukiri kumwe
twari tukiri kumwe n'abasaza banjye babiri umwe yitwaga Tebujeni ufite inema undi akitwa Protogene ufite ingabire n'umutoya we yaguye ubundi uwanzi wapfuye n'uwaguye ku urwo ruzi witwaga Umuherekeze Rike
hanyuma mwebwe uwe barakurohoye bagushyira ku ruhande rw'u Rwanda ababyeyi bawe sebo nabo bari ku ruhande rureba mu burasirazuba hizuba rirasira
yewe uruzi rwari rumaze kuntandukanya nabo kubera ko twarahageze tuhasanga amasasu umuntu wese akiza amagara ubwo ngiye nikubise mu urwo ruzi rero noneho abangiriye neza bandohora banyerekeza hakurya
mbese mbwira iyi ni inkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo uve aho ngaho kuri urwo ruzi ugeraho ushobora kwicara ukavuga uti hano byibuze ntabwo ngihangayitse cyane n'ubwo ntabona ababyeyi wahavuye ute wahavanywe nande
nyine ubwo hariho abandi babyeyi babashije kuhambuka bamaze kuhambuka bansanga hakurya barantoragura baranjyana dusohoka mu iryo shyamba tumaze gusohoka mu iryo shyamba umuturage wo muri Congo twageze ahantu bita Isiraro ni muri zone ya Karehe
yego
nabaye n'igihe kirekire narahabaye nahavuye muri 2001 ubwo nyine byabaye ngombwa ko bavuga ngo impunzi zose zitahe ubwo uwari umfite yabanje kubyanga ariko bigeze nyuma nanjye ndavuga iwacu bari mu Rwanda reka nzitahire nuko ubwo twaraje tugera kuri Kuruwaruje kuri Seyiseri Seyiseri rero tuyigezeho njyewe baravuga ati uyu mwana ntiyazamenya iwabo kandi mu by'ukuri pe usibye kumva ko iwacu ari icyeza sinari nzi ngo umurenge sinari nzi ngo akagari nuko ni ubwo Seyiseri nshyira muri Kuruwaruje mba Igoma ahantu mu kigo cyitwaga kwa Don Bosco Igoma ntabwo nzi akarere agace sindizi icyo nzi nuko ari Igoma icyo gihe cyarageze nyine ngeze muri icyo kigo akaba hari umuntu waturutse iyo muri Congo agatahima mu Rwanda arazabwira bene wacu ko ndi ubwo bamaze kumenya amakuru y'uko ndiho bahise batanga amatangazo nageze muri icyo kigo arimo amatangazo andangiye ubwo nuko nabashije kugera mu Rwanda
yego hanyuma se ababyeyi bawe bari basize inyuma kimwe n'abandi bavandimwe babiri ukuyemo uwari witabye Imana aguye mu ruzi haragakuru wongiye kumenya ko ababyeyi bawe bararokotse bageze he hari wakubwiye ati umaze kugera mu Rwanda hari waguhaye amakuru y'ababyeyi bawe bashobora kuba baherereye
nageze mu Rwanda ari hasize n'igihe usibye kumwaka namenyemo amakuru y'uko baba ariho ntawibuka ubwo haje umuntu umugabo wari utuye mu murenge w'iwacu icyeza nebo araza uwo mugabo sinibuka izina rye gusa icyo nibuka nuko ise yitwa Guramutse nuko numvise ko yavuye muri Congo muri bene wacu nabaga kwa data wacu arambwira ati uzajye kumubaza ko nta makuru y'iwacu naragiye ambwira yuko ngo iwacu bashobora ngo bariho ngo bigize guhurira ahantu hitwa muri Congo Brazzaville data ngo yamubwiraga yuko ari kumwe n'umugore n'abahungu babiri ngo babuze umwana w'umukobwa ubwo rero nuko yambwiye muri icyo gihe uwo mugabo yahise yongera yisubira muri Congo mbura andi makuru mbifata gutyo gusa nyine ndabireka
ariko se aguhaye ayo makuru wumvise ari wowe umwana w'umukobwa ubura wumvise ari wowe
numvise ari njyewe kubera ko muri Congo bari bafite usibye uwo mwana babyaye inyuma bari bafite abahungu babiri n'umukobwa umwe ari we njyewe abandi bakobwa babiri bo ntago twari twarahunganye bo basigaye iwabo wa mama hari Rwamagana ubwo rero niyo mpamvu ngiye niyumvishije
mbere yo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga nta bundi buryo wakoresheje bwo kugira ngo urebe uko wabageraho
nta bundi buryo kuko njyewe ntago nari mfite uwantera inkunga ngo ngeze wenda nko kuri radiyo Ijwi rya Amerika cyangwa se ku yindi radiyo ubwo kuko ntawanteraga inkunga mbese nta wari uzitayeho kuko ejo bundi nubwo uyu mukuru wanjye yampamagaye nabwo kugira ngo mpamagare nuko hari ayandi makuru nari maze iminsi mike numvise hari uwundi muntu wigeze kuvuga yuko ngo niba ari umuntu bano bantu batwara ibikamyo bajya mu mahanga ngo yigeze kuza abaririza umuntu witwa Mutumyi nka Mariya noneho ngo aza abaririza umuntu witwa Mutumyi nka Mariya ngamubwira ko hari umuntu mwene wabo ngo wamutumye ubutumwa ngo azamubaririze amubaze ko ariho ngo yuko murumuna we ariho ngo bakaba bari ngo ahantu hitwa niwe yarambwiye muri Malawi ntabwo nibuka igihugu bambwiye kuko uwo muntu nawe ntabwo yaje ngo yivuganire n'uwo mushoferi uwo mushoferi yaraje asanga uwo muntu yashakaga hari Rwamagana none asanze uwo muntu yashakaga adahari ngo asanga ari mu bitaro uwo mutumwi nka Mariya ni mama wacu ariwe wareze bakuru banjye
abo bari basigaye Rwamagana
niwe wabareze uwo mushoferi ngo yaje baririza mu muntu witwa Mutumi Mari ngo yaratu
hanyuma avuga ko abamushakisha bari muri Marawi
ngo bari muri Marawi ngo rero nayo makuru nabasize kumva nuko rero ubwo nyabwiye uyu mukuru wanjye ari wa Jeannette ubwo ndimubwiye aravuga ati umuntu yazashakisha wenda akareba ko ari ukuri cyangwa se atari ukuri
none rero aho bari hose icyangombwa nuko Imana ishimwe ibakomeze niba bakiri uko bakaba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kubabwira ufite ku mutima
ikintu nshaka kubabwira niba bakiriho bakaba banyu nuko bamenya yuko ndiho ikindi cya kabiri bakamenyesha amakuru niba bo bariho nkabimenya bakwifashisha iyi radiyo cyangwa se bagakoresha telefone nkamenya amakuru y'uko bariho kandi nabashishikariza kugaruka mu Rwanda kuko ari amahoro
Muhoza Marie Chantal urakoze cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga ikizere mutugirira nicyo kiduha imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubakorera ngaho rero ukomeje utegereze wizeye ningira icyo mbona nzahita nguhamagara nguhe amakuru y'umuryango wawe ugira amahoro y'Imana
murakoze Imana ibahe
umugisha agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 muri komini ya Mugina mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama umubyeyi wahigwaga witwa Uwisize Odetta yafashe umwana we w'umukobwa witwa Umuhire Janvier wari ufite imyaka 5 amuha umuturanyi utarahigwaga cyane agira ngo amwongerere amahirwe yo kubaho uwo mugiraneza atandukaniye n'uwo mwana bitaga Zozo ku mugezi wa Bakokwe mu kwezi kwa gatandatu kugeza magingwa ya nyina Uwisize Odetta ntaramubona atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire akagari ka Mwurire umudugudu wa Kigabiro ari mu kiganiro agasaro kaburana
ndashakisha umwana witwa Muhire Janvier yarafite imyaka 5 muri Jenoside
hanyuma mutandukana mute
twabo twitwaga nyina akabyenera twamwitaga Zozo nyine twebwe nyine kuntu twarahigwaga noneho umuntu aza kumutwaka kwa mudufashe byibuze twese ngo barahunga bageze ahantu intuza muri Nyabikenke ikiyumba noneho ngo barahika noneho baza inkote ngo ziza kuhapirona nyine barabasenya nyine mbasutse iyo nkwambe yari hari ngo baragenda bagera ngo hafi mugeze twabakokwe umwana niho bamubure mu kivunge cy'abantu uyu mwana abatabutse akagenda nubwo nuko atubwiye mu kandi uwo mama murayo yarapfa
none se muri 1994 Janvier yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 5
yarazi kuvuga izina rye
yarazi kuvuga hari n'abantu bamwe yarazi uretse ndako gutinda hari ku umwana akayorwa n'abantu ndabibagirwa nkanje ngende tante wenyine yanyitaga tante hari n'undi mukuru wanjye witwaga Chantal yamwitaga Chantal hari n'umwana w'umuhungu wa Ruvindi mwana mama we witwaga Kayiranga akamwibukiraho kwa mutwe ku igare agashyikire akazaba ati dore gise ati inkovu ati ni ya Kayiranga yanteye akaba yari afite ubusaza bwe bubiri kamwe bakitaga Pius akandi gato bakitaga Kabosi sinzi niba amazina akibuka
yego
yabashyiriho nyine akibuka papa we yitwaga Rwakigaminosa yari umwarimu amaketwa mutegaraba imakurato ari umwarimu kazi ariko twari dutuye mu cyahoze ariko mene Mugina ya Gitarama yari serire mparo ngo nuva umusegiteri yari Mugina akaba ari batuye ahantu bita Kagarama hafi y'umurenge nyine
yego umwana ashura kutazabyibuka ibyo byose ariko ikintu cyangwa ngashaka kukubaza niba wibuka neza uwo muntu mwamuhaye kugira ngo amubafashe ya murokore ninde
yari yayitwaga wa murerima kurata nawe yari muri amukazi wacu ariko wenyene ntago bagerageje kumuhiga cyane iyo mpamvu yari amufasha mushyira mu bandi bana nawe be nuko byemeze mu gihugu cy'u Rwanda byemeze nabi
none se imakurata wa murera ari hehungu
yarapfuye
komera yapfuye nyuma ya Jenoside cyangwa apfuye mu ntambara
yapfuye nyuma ya Jenoside rwose twarabonanye ampa makuru nyako byamugendekeye nuko umuko nyakubaye niko nange yambwiye
none se nta wundi muntu waba wari ahungaho hafi y'uwo mugezi waba yarakubwiye yuko uwo mwana yamurabutswe
harundi mudamu ngo nayo ngo bahuriye kuri bakoko aho ngongo bambuka twabonanye ayimbambara ndamubaze ntese mama arabonye koko bari bamuzi ate ate harakana kagera gamagara tante tante kandi bari akaza arimo kazi ko mwarimo kazi kwarake wacu we mukadufatira umva iyo umuntu nyera bahunga umuntu akiza mugaraye ubwo nubwo naheza bakavuye muri bakokwe nge nibaje ibazo byinshi ko nkagiye kize cyuko yabakiri bage niko niyunguza ubwo yako icyenda gatatu nandi mu Bugesera nandi n'umugabo umugabo nge n'umusirikare yari umusirikare tuza kushora icyenda gatatu bage naje kuza ku mugina aho ngaho masankuru waruje hano hari komine mugina aho nyine ku biro byawo ndandika babwi ntamu twabuze umwana twa gutya na gutya barandika ariko ntegeza ko bansubiza ko ari no kuba nari ntuye kure ndi muri gashora nta butumwa ngo nabonye bwa naje we ndasimbizi n'ukuntu byarangiye nkomeza kuza numva ibiganiro byanyu bya cyenda byumva ndabyumva kugeza n'uwo munsi ndakumva ijwi ry'Amerika
urakoze cyane ugukomeza wumve ujye ukomeza wumve agasaro kaburaga ni ikiganiro abantu benshi ba bakuramo amahirwe yo guhura n'ababo hari abantu benshi baba batwumva bakadufasha kugira ngo dushobore kubona ako gasaro kabuze hari abana benshi baba bategereje ku maradiyo abana barezwe n'abantu babatoraguye bakabategereje bavuga bati nitugira Imana hari umubyeyi uzadushakisha ubasanga rero na Janvier nawe ategereje avuga ati ningira Imana banje bazanshaka uretse kujya muri Croix Rouge hari kigo na kimwe cy'imfubyi wagiye kureberamo ngo uvuge uti mbese nta mwana witwa umuhire Janvier wanyuze aha haraho warebeye
nta namwe rwose mperuka ayo makuru nandikiye Croix Rouge nyine yaje kuri komine Mugina cyaza komine Mugina mbara muri gashora kubiyaga niho nari ndero batujyanye ababa bashaka kudemobilizwa ubwo naho nabaye imyaka igera kuri itatu ibiri n'igice ubwo bariko nkaza ntekereza ko numva noneho kuva ngo nta mwayo kugaruka aha ngaruke nkurikirana ibi nuko abwo nkomeza nkazajya nkomeza nari ndavuga reka numve umusaza gasaro kabuze ndavuga nti inange nzabikora nkandika bikanga nuko nyine ubisaha ninge babyeyi nukuri Imana yabashyizeho ku gihe kikwiye mudufashe mufashe abantu baburanye n'ababo rwose pe muri ababyeyi beza cyane
urakoze cyane niba umuhire Janvier hakumva muri kano kanya n'umwana mwatandukanye utamwanza ahubwo ushaka kumukiza uvuga uti najye hariya kugira ngo ningire Imana azarukoke niba kumva muri kano kanya akaba kiriho aho ari hose ngaho umubwira ijambo rya kibyeyi iri kuri ku mutima umaranye y'imyaka 30 yose
nge rwose zozo aho ari hose yarize ubwo abasino kazozo ndamukunda ndamukumba n'umwana wa musaza wanje rwose Imana imfashije tukamenya ahantu yabaherereye yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa igihugu cy'amahanga nawe rwose yamfasha akajya ku ijwi rya Amerika akazaduha nawe ubutumwa akaga kwa muryango hari umukecuru nyirakuru arashaje cyane mu myaka 100 nanjye ndahari hari nawe Chantal arahari n'ukuri byadufasha rwose abyumve
uwisize Odeta ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nongere nkwiseguraho kandi ngushimire kuba warategereje igihe kirekire ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibarinde
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wicike intege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Turangirize ku nkuru y'umwana w'umuhungu w'umunyarwanda wavukiye muri Kongo batuye mu karere ka Fiji muri Kivu yepfo aho yageze avuye Shabunda Bahati Fiston Pacific kari hano mu kiganiro agasaro kabura gashaka umuryango we ku ruhande rwase ese witwaga Hitimana Alphonse yavuye mu Rwanda afite ipeti rya sergeant major mu ngabo z'igihugu arifuza kumenya niba hari mwene wabo wase ukiri mu Rwanda aho yifuza kubasanga
to nabonye nyine no nimero babivuga kuri radio ndayandukura nifuza kabisa kugira ngo mwe mwanshakira ababyeyi banye uko nanye ndagowe cyane meze nabi hano mu gihugu cya Congo nta ababyeyi nta mubyeyi ababyeyi ba papa nyine nibo ndi gushaka kugira ngo nanjye mbe nareba ko nabona umuryango kuko papa yarapfuye asiga ndumwe asigana aravutse muri bibiri nawe ubwiwe simuzi ariko bambwira nyine uko yabaye uko yari ameze
ariko se w'ibyo wasigaranye byo bakubwiye kuri papa wawe ni ibihe bakubwiye ko yakoraga iki ko ari muntu ki
yari umusirikare ngo yari umusirikare
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda za kera
ego
yari afite irihe peti
sergeant major
yitwaga nde
bamwitaga Ntezimana Alphonse
Ntezimana Alphonse aho ngaho muri Congo umbwiye ko yapfuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri yaguye ku rugamba yishwe n'indwara yishwe n'iki
yapfuye n'indwara papa n'indwara indwara niyo yamwishe
hanyuma se mama wawe muri kumwe
mama niwe twasigaranye niwe turi kumwe
wamubwiye ko ushaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga arabizi
arabizi cyane kandi yishimye cyane nabimubwiye nyine nyifata ni nimero yanyu aravuga ati sawa mwana wanjye uzagenda ugerageze urebe ko Imana yadufasha ko byakunda
yigeze akubwira aho papa wawe yakomokaga mu Rwanda yakomokaga muri prefecture muri he commune hari cyo yabikubwiyeho
yewe narabimubajije icyo gihe ngo bari batarajijuka nawe ubwiwe ngo ntize mubaza ngo nawe akomoka nuko baza ngakomoka hehe tu nuko bahuriranye nyine muri Congo nta n'umwe ngo nawe ntiyamubazaga ngo ese ukomoka he nuko nguko bari bameze ngaho nyine bakiri mu bintu nyine batarajya mu byo kujijuka niko nabivuga bukeye
hanyuma se mama wawe we akubwira ko akomoka hehe mu Rwanda
mama wanjye akomoka ku Gikongoro
none se wowe ubu ngubu ndamutse nkuboneye umuryango wawe mu Rwanda uzaguma aho ngaho muri Congo cyangwa se uzawusanga mu Rwanda
yewe nyakwishima cyane rwose ubonetse nanjye na ataha kuko nanjye usanga nyine abo turi kumwe nabo bari kwiga ngiye nta mibereho mfite yo kwiga narayibuze niyo mpamvu rwose pe mbabonye nakwishima cyane nanjye nkajya mu buzima bwiza nanjye nkajya kwiga
none se n'ubu bwose waba utarababona ko mu Rwanda hari amashuri kw'abandi bana bava aho ngaho muri Congo bagataha niki cyukubuza kubwira mama wawe ngo mutahe mugende nimba wumva koko ushaka kwibera mu Rwanda umwana avutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri hari ikintu na kimwe wumva kikubuza kutaha mu Rwanda
mama narabimubwiye mama nubi aravuga ngo ntabwo ajya mu gihugu ngo nta muntu n'umwe wiwabo ngo azi ngo waba ukiriho nuko ambwira gutyo nayo mpamvu nyine tukiri hano muri Congo
ubu se na mama wawe turamutse tumuboneye bene wabo ku Gikongoro ubu hasigaye hitwa Inyamagabe turamutse tubabonye bakavuga bati uwo muntu turamuzi n'umwana wacu nawe abonye bene wabo yataha
abonetse yataha abonetse yataha kandi yakwishima cyane kabisa abonye umuryango wiwe yakwishima cyane kandi nizera ko kabisa yajya yasubira mu gihugu
mbese muri maki ya mwese ikibabuza gutaha nuko mutazi ko hari umuntu musanga mu Rwanda
ingo
none se nkawe ubyumvikana uri umwana mutoya wakuze udafite so ufite mama wawe wageze aho ngaho fizi uturuka hehe
nageze muri fizi tuvuye muri territoire ya Shabunda
icyatumye muva muri Shabunda mukaza muri fizi mwashakaga hari imirima yera mwashakaga hari amasoko niki cyatumye muva Shabunda mukaza fizi
kwari turi guhunga turi gungura bizi nyine mu nzu iri guhunga ikabona hano iryama bugacya nta umwiruka nkaho bukeya nahanga wahita ashinga gahema kiwe ubwo niyo mpamvu kwese ko dushinga gahema nyine bitewe ko nta wundi kwe tugeze ko nta wundi muntu ukiri kutwiruka nkaho muri makeya nagatekano tukatumye tuhaguma buri ke kuko nta nubwo turamara n'imyaka ibiri ni umwaka umwe gusa tuhamaze
ubwo ngo ufite n'izina ry'abashi witwa Bahati ni ukitwa Fiston Pacific wagiye uzenguruka mu duce tuwe namo kwa tandu kanye avugi ndimi zitandu kanye uungugu uvugi ndimi zingai
njamvuga ikiruno rimirwa chundi kugani nkagani na nijiskwa hiri nkagani na nijifure tuwanye nindi mirjango ngita tuyawa huu njirajiza kujivuga
ngahurero bahati pacific fiston wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ariko reka nkubaze niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda mwene wabo wa papa wawe nteze ryayo niko wambiye ko niko yitwa niba hari mwene wanyu uri mu Rwanda ukumva muri kano kanya nicyo umva ushaka kumubwira
namubwira ko kabisa ko umwuzukuru wabo nyine ari uri kushakisha umuryango nyine wa Rufonsi ko ari umwuzukuru uri gushakisha umuryango wa Rufonsi kabisa kugira ngo babonye nakwishima cyane kandi rwose byaba byiza cyane Imana yabahereza yabaha umugisha kandi nkifuza ko nabona nimero zabo kugira ngo mbe namenya nange menye akarere babaherereyemo nuko babameze
ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereje wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Sawa namwe mbifurije amahoro y'Imana kandi Imana ikomeze bamera umugisha kubwitanye mugize muri no mugoroba.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye muri benshi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icama cy'ukuntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimyimana.
faro.